amaturo n'ibitambo ntiwabyishimiye, kuko ntibyabashije gukuraho ibyaha, ahubwo watanze Kristo azatambirwa ibyaha byawe. Uzamwizera wese azababarirwa ibyaha.
Amaturo n'ibitambo ntiwabyishimiye, kuko ntibyabashije gukuraho ibyaha, ahubwo watanze Kristo azatambirwa ibyaha byawe.
Yabaye igitambo cy'ibyaha.